ngā mana e ngā ihi o te motu tēnā huihui kūtau katoa, ko kawe rūsahau me ngā pūrongo i tēnei tihi o te wā, nā te pūteatau toko a te māngai pāho. E rere atu nā. Kua puta te whakatau a te kaunihira a rohe o Waitomo, ka kore rātau e whakatūhe wāri Māori ki te rohe o Ngāti Maniapoto. Ki te mihia, te kaitoranga pua Andrew Little e tētahi mema o te kāhui Māori o Reipa e Bernie O'Donnell i tana mahi rotu te awa hauora. A kāti, ka kapi mātau ki ngā kōrero hākina kina o te wā. Kua puta te whakatau a te kaunihira a rohe o Waitomo, ka kore rātau e whakatū he wāri Māori ki te rohe o Ngāti Maniapoto. Ko e te kōrero a te koro matua o Waitomo a John Robertson i tana pānui pāpāho i nā pō. Hei tāna, hei ngā kōwhiringa pōti a rohe e rua, kei mua i a rātau, ka kimi te kaunihira i te honunga tika, kia whai wāhi ai ngā reo o te Māori ki ngā whakahaere a te kaunihira. Wai hoki i whakamanatia e ngā kai kaunihira o Tauarohe, kia waihangatia e rātau he waikanaitanga e whakatīnana ai te honunga a te iwi o Ngāti Maniapoto ki te kaunihira o Waitomo. Kā mutu e ai kia Robertson, e toru ngā ara ma te kaunihira hei whai, ko te whakatū wāri Māori kātahi, kā rua he wāri Māori me tētahi rōpū māngai, kā toru kia kawa e panoni i te pakuaha. Hei tā te koro matua tonu, i whai kē te kaunihira o Waitomo ki te kimi huarahi kē atu na te tokoiti hoki o ngā Māori o Tauarohe ki te pōti. Kei te mihia te kaitoranga pū a Andrew Little e tētahi mema o te kāhui Māori o Reipa e Bernie O'Donnell i tana mahi i roto i te auhauora. Inanahi rā i pānui ake a Little i tana wehenga atu i te whare miere, whai muri i te whakahinga a te pāti Reipa i a Nāhinara i te kōwhiringa pōti. He minita hauora ia i wāinga i te noema o te tau 2020 ki te pupuere o tēnei tau. Anei te mihi a Bernie O'Donnell.
Tuatahi tukumihi me ki tā tātou rangatira anaru. Moko ake ko e tētehi o ngā tino minita i roto i ngā tau o ono ko pahuri ake. Ia e minita o te hauora kei runga i tīrā puari anō ko te Open GHB. Taia e te puari nei te ki te tanakaha o tōna tino arotahi anō rā ki te oratanga pai o te tangata Māori mai, Pasifika mai, Pāhea mai.
Ko te reo tēnā o Bernie O'Donnell. Nā te whai wāhi atu o te hungarangatahi ki te kōwhiringa pōti, i angi tu ai te pāti Māori. Koe nei te whakapono o tana kai ārahi takirua a Rāwiri Waititi, whai muri i te piki o a rātou kaitoranga pūtokowha ki te whare miere. I mua atu i te wātuku pōti, i whakarewa te pāti nei i tētahi mahi ki runga i ngā pai papāho papuri, hei akiaki i te hungarangatahi ki te tuku pōti, ā i nui ngā hua kaputa.
E whakapono o te iwi Māori ki tōna waka Māori, a tōna reo Māori, o ngā tangata Māori ki roa pāremata nei tuatahi. Ina i puta te hungarangatahi ki te pōti, ina he mea tauhau tēnā ki tā tātou iwi Māori. E ko te mate kē, ko te mea kē, whiti te kaupai heneti o te iwi Māori kei raro iho i te whātekau. Rima te kaupai heneti o wera kei raro i te rua te kaumarimatau. No reira, ae, i puta te hungarangatahi te nui o tātou te iwi Māori ki te pōti tuatahi. No reira, whakahihi ana mātau te pāti Māori ki tērā.
Ko te reo tēnā o Rāwiri Waititi. E huroa ana tētahi rōia Māori kua roa e pakanga ana mō ngā take tiriti me ngā kaupapa Māori i te ekenga o Hana Rāwhiti Mai P. Clark ki roa pāremata. Koe te kōrero a Annette Sykes o Ngāti Pikiao whai muri i tā Mai P. Clark Wikitoria i te tūru Māori o Waikato Hauraki. Hei tā Sykes e miharo ana ia ki te kite i te tokomaha o ngai rangatahi e pōti ana.
Kei te tū ia i runga i te atamira ki te kōrero ki te motu, mō tā te pētihana nei, i kaui atu i ana mātua a Sidrawa Kohana. E whakaro ana au, ko tai ki te wā, ka kite au i ngā rangatahi, i ngā kanohi hau, ki te kaui ngā whakaro huhunu o ngā tamato. I rungi i tau atu āhuatanga kei te tino ko au, mō te pōtitanga ko pahua ke nei.
Ko te reo tēnā o Annette Sykes, hoi anō rā, kaui haere tawhiti, e haere ake nei ko ngā kōrero hākinakina.
Tune in to Pākehiwaha, current affairs from a Māori perspective, talking with the movers and shakers in Te Ao Māori and hosted by Dale Husband. Weekday mornings from 7 till 10 a.m. You can catch Pākehiwaha on the Whare Kōrero app, iHeartRadio or RTNews.com. Pākehiwaha is supported by New Zealand On Air.
Kua whakaingoa hea e te kai whakaako matua o te kapa kiwi e Michael Maguire i tana tīma ka tākaro kia Hāmoa a te mutunga wiki e tū mai nei. A toko rua o rātou he Māori ka tākaro ki te kapa mo te wā tuatahi. Mai te kapa Canberra Raiders te tākaro a Matthew Timoko ki te tūranga tū wāinga, a mai inga Newcastle Knights ka puta a Leo Thompson i te pairifi. Kiki ana te kapa inga kai tākaro Māori, ka mutu kua whakaingoa hea a James Fisher-Harris o te kapa Penrith Panthers, hei ārahi i te kapa mo te wā tuatahi, whai muri i te rihainatanga a Jesse Bromwich i ngā tukinga a ao. A te pōhoro i tūai te tukinga nei ki ngā anawai ki tā maki makaurau. Hoi anō rā, Kātia Haui konei me ngā kōrero i tēnei kōtihi o te haora. Mo te roa ngā atu, tēnā tirohia tā mātou pai tuku tuku a Wātea News irakati.com. Ko kawe rūsa hau, o whiti o ie, tihei.
Nā nō reire te motu, mā Wātea, mā te reo, hei whakamārama.
He mea tautoko nā te mānga. Hei pāho.